Tizzle, what?
Tyler.
Mwaka mahecha mina wapa mnachotaka. Mikono iko busy nikionyesha middle finger. Nikuse nikuva nipipiti nitambaye walisema nimelewa sifa acha nitoe lo. Kabla niji introduce presenter shani lo. Itabidi mipandishe kiburi mana mziki unanilipa vizuri. Nona wana sita sita maheta wana kunja ndita wako busy kwa waganga wanataka kunizika. Mali nimefika wakitaja jina langu wanaanzisha vita. Na wakizidisha mbea sina kinyongo mnyamwezi mina zili kwa ombea. Mbona mna hate, mbona mna pretend, mina wapa love, mina wapa love. Najua unipendi siku vile unataka niwe. Mina wewe tufanani hata mimi sikupendi na nataka ufanikiwe. Na imanishi tukadro mina wewe tufanani ngo. Endelea kunifuatilia utapata sababu za kulia. Walisema utadhani ni wahenga. Na kolabo na wahuu na bado wanabonga. Tikaria imekufa in a minute. Ni wao watajuta watajua nini kanga kilimkuta. Napiga vitu konki wana chess. Wanachanganya na soda siko malaba bro. Nilivuka boda nilikosa kujiamini. Wakakosa kuniamini wakadhani mini jini waka walivyosikia kuko mlango mina bisha. Wakafunga didirisha sa mnyamwezi mina tisha. Nikipita na nipisha mnyamwezi mina tisha. Nikipita na nipisha. Mbona mna he. Mna hate, mbona mna pretend, mina wapa love, mina wapa la love.